Nkole ne Frank Kabuliira yesimbawo wabula ngono yetandaba kulabwa nnyonga anoonya akalulu kyokka ono ategeezezza nti ekimu ku bimulemesezza okuba kakuyege nga bwe yali yateekateeka kwe kuba nti ensimbi zaalina ntono nnyo ate ng'era n'akawunti z'ensinga obungi zaateekebwako envumbo kw'ossa n'ebizibu ebirala ebyamutuukako wabula ono ategeezezza nti singa sekusomozebwa kwayitamu yandibadde nga agenda mu maaso n'okuyega abalonzi nga bannaabalala bwe bakikola wabula era ono ategeeza nti nabakugwamu maanyi akyali mweteefuteefu okulaba nti agenda mu maaso n'olwokaano lwalimu olw'okwesimbawo kwa pulezidenti wa Uganda era nga mu kuvuganya mwali
naye emmotoka olumu tebaawo ne mbagamba mu mulemu kubanga nzikiriza nti obukuumi okusinga buva eri Katonda ate siri muntu wa showbiz nnyo olumu mbagamba ne bawumulamu olumu ne tutambula ffenna ku trail bwe tuba tulaze sente zaffe nyingi zaakwatibwa twalina konteyina ya t-shirts ezaali zive China konteyina yakwatibwa twalina accounts ezaali freeze ezange n'ezabannanga abamu betuli mu struggle eno nina kampani ya FB Consult Africa nga head office zaffe ziri South Africa
wabula era ono agamba nti olw'okuba nti akyali mu lwokaano ne sabbiiti emu yokka emumala okukyusa obukulembeze bwa Uganda ate mbalala bavuganya mu lwokaano